Na 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 na, ro 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 ro. Sorry, 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 I'm sorry. Sorry, sorry, sorry. Oh, sorry, sorry, I'm sorry. Yani mwenzako mi, sometimes mi, akili yangu mi, inakwenda garesi. Najikuta nimekosa, sorry. Yana mwenzako mi, sometimes mi, akili yangu mi, inapataga angry. Najikuta nimekosa, sorry. Sijakamilika bado, natamani kuwa vile, lakini naishia kuwa hivi. Nimekaa kikao na hivi, namweleza niwe vile, lakini hivi hataki niwe vile. Oh, sija, 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 sija kamilika bado, sorry. Najitahidi, nahitaji muda. Sija, 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 sija kamilika bado, sorry. Ikiwa jana nimekukosa, naomba sorry. Labda leo nimekukosa, naomba sorry. Kwa mengi niliyo kukosa, naomba sorry. Mimi ni binadamu tu, naomba sorry. Awe, yani mwenzako mi, sometimes mi, akili yangu mi, inakwenda garasi. Najikuta nimekosa, sorry. Mwenzako mi, sometimes mi, akili yangu mi, inapataga angry. Najikuta nimekosa, sorry. Sijakamilika bado, natamani kuwa vile, lakini naishia kuwa hivi. Nimekaa kikao na hivi, namweleza niwe vile, lakini hivi hataki niwe vile. Hivyo sija, 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 sija kamilika bado, sorry. Najitahidi, nahitaji muda. Sija, 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 sija kamilika bado, sorry. Sorry, 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 I'm sorry. Sorry, 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 sorry.